Drama Boy. It's a bad man. That dick shit to win Sasage. I hustle young entertainment.
Wabi nyumi sam.
Mukasanyo kongwano. Onyumi sam mapezi mkuchanga changa dice.
Wabi nyumi sam.
You my first lady. You make me steady. Akuyo puti puti.
Wabi nyumi sam.
You grab in your missa, you grab it, you risk a button back. Did you have fingers and go down the soul in your missa? Cause I know Komukano, baby, Zaka, you missa. Embassy, Neving, Simba, Bova, Kuteme, Sambu, Tibali, Nami, Kim, Lavo, Baji, Senge, Nagamba, Kosi, Baga, Dala, Yatauka, Bitch, Boy, Young, Amba, Lavi, and Sika, Sika, Bamanyo, Mutima, Lavo, Nenji, Zika, Say, Drabanga, Makino, Ea, Kuku, Kazanya, Kukukwana, Ea, Kukana, Mosa, Mesa, Wakwana, Yagarida, Wasibia, Kutesa, Yakurida, Mosi, Twin, no Kukesa. Paka kumachako nigenga mapesa. Baby na sigado sigenda kula visa. Kwa galo muwe kasagala kuchusa. Sagala kuchusa. Mukasanyo kwa mkwano. Onyumisa mapesa mkuchanga changa dice.
Wabi nyumisa.
You my first lady. You make me steady. Akuyo puti puti.
Wabi nyumisa.
I just love combination. Tempo motima go baby sabah permission. Nganja kuwangula neweba competition. Mamu gumu mami muwad explanation. Wetukulanga papers examination. My baby mkugala atenga sika wani. Nolwejo sembe na kuhire maka wine. Kubudenga supu wa love kuso wani. Ulijone uza love ya dawani. Ngazunga zungo motima na guwani. Zuwange na mufunye njeja koji webali. Katino tambo la fetu gene tuchekole. Wikiza nkutwale kewa kanku yanjule. Kunani kempetan kuwase mobotongole. Mukasanyo kwa mkwano. Onyumisa mapezi mkuchanga changa dice.
Wabi nyumisa.
You my first lady. You make me steady. Akuyo puti puti.
Wabi nyumisa.
Mwana wono ye nabula kabute. Mula baby isu ye African beauty. Mdega kozi gadi eva mba kujute. My baby mkugala sidi kukola date. Kwa ntua lobongo nesigala empute. Yagala wewa ita kutege kwa security. Nesagala kukwata kuma baby charity. Call me like of course. Hasiganga mwana chichi course. Wisimo waka chindo kenkulire makapeda mweno fast. She baby change china big nyash. Newe mbana kazuku kachi weda uka peke neka kiss. Wisembele no baby wange peace. Kweno figa yoke mwatu nyenya nyenya tulumia batesi.
Wabi nyumisa.
Mukasanyo kwa mkwano. Onyumisa mapezi mkuchanga changa dice.
Wabi nyumisa.
You my first lady. You make me steady. Akuyo piti piti.
Wabi nyumisa.